Kanka lido kafuto. Zachita banjans out too. Zaka inaliti tifuno kalandi mamimba monga eve. Tizaka inaliti tifuno kalandi mikosi monga mibabe ni makalandi kumbwi lanzanga monga kavindele ninga chite bwanji kuti na hine hi balance kakali dweka choncho zika bwela tibwele bwele sebenze samutu kalandi nzelu monga bwele kumafunika kuta manga kutungalendi mastata so unse ndinga chiti kuma usatuka walala muzi wakapokola na yeva masebenza aka kupeza uku banga kuchayendi bazuka. Zaka inaliti tifuno kalandi mamimba monga eve. Tizaka inaliti tifuno kalandi mikosi monga mibabe niza yamba chabe chechi monga lane vazi mumba kuhita hali yense mwelani mkupempela koma mchechi pa kungena bado ni kulipila ufuna si ufuna mtiza kufukunyula nangani chani kufana zinali kutaya bola sembe na inde manje ndili monga kalusha wale hazo sembe muni yopa sembe ndi maputa ndika kwatila muzungu na vana makalade. Zaka inaliti tifuno kalandi mamimba monga eve. Tizaka inaliti tifuno kalandi mikosi monga mibabe ndipo zonse zika kanga ndizapita kwa chiluwa na hine vantandize monga maiko sata ndigule motu manyumba na hine kukavwata ndigule mona fofu hanso ndi Toyota achiluwa kantandiza siniza bwele la kumbuyo monga zina chita presidenti wa china ipila eve kupeze kana solo anyamata achoncho wape.